downloadani tikumvera nyimbo zvapa mwamba pamalawiwanga.com.
Yapa yapa padinkani musa chokumvetselani musa kwiye musa luse koma chonde mumvetsetse amama no baba bwanjilelo matisiya mose muja muda pitila sibukaniza zobwelela omwe muja mdatisiyeli ana anu tikufutika kalama muka tumiza ali nditu sitisiwona odilela akutisunza chikondi chanu tachisowa inu kamene mukutola ife kunu tumungotua deile deile kuja nyama ife tikufani zamba amama no baba chonde tabwerani. Samala, ha, ana hanga mukululuke, wela kuno zinda fune, ni maputo ananituma, siku lina zinza yenda, zinza kondwa, zinza njoya, ha. Kani indi ya zanga, maka maka aji Malawi, ome kima pita kujoni, kukasaka mako bili, anawa akansala, kumeneko ama kutika. Nawe uza choka, ana ako ndisa walenya. Ana hanga pili lani, ndiku tziwa mkuzuzika. Chiko ni chalelo njapa na lama, ndiku chepa hama kukonda, hama samala. Hama samala, ha, ana hanga mkululuke, wela kuno zinda fune. Ni maputo ana nituma, ziku lina zinza yenda, zinza kondwa.
Downloadani tikumvera nyimbo zvapa mwamba pamalawiwanga.com.